ɗo e garken ɗon kettino habaru sukaɓe matore e studio kala goddanta on gueccide humuna ko am habaru o Aissa maddadde munde Abdoul Moumini foof ma Abdoul
yamni walla kay Aissa habaruji ɗi e gaddanɗe alal o enen wonɓe no hettinani e
nder habaruji ɗi hannani min puɗɗira e nder gallure gayat to sukaɓe ummatore gallure nde enden waɗani rewɓe banguere ko arta guidde ekkintinoje dow fi langal nder yewtere pindinol meɗen min gaddanayi on tariki suka ummatore awƴotoɗo a dedeta mo woni nder gallure arlit hano wakkati mumen kantiranayi on fijoji men ko coñinol ɓalli banniraw joni kuma en jeehay agades to sukaɓe ummatore surbaɓe ma rewɓe jomɓe ardagal sappo e jeenayi lewru me hitan duɓujinaɗiɗi e lasso e go'o ɓe gaɗi battu jooɗa kalen nder sigila natolo rewɓe nder duro G5 sahel
Aissa sembe haala battu maɓɓe guduni kam woni ardagal rewɓe gal enden he sembe du fa handen ko watta yaadu yeeso heeɓo nder cekantaraje leyɗe ɗe enden en kettino ko andi sekari mo wadde firta eɗen ngal fulfulde
pirtol ko'e e wadde tindi yaade sukaɓe rewɓe ɓe hannden gam batte ɓe paama ɗuma woni baasi ko tawa wadde golle hirñereji ɗum wonno koro battu jooɗa kaalen gaɗaɗon enda Hadisa Amadou Mayga goto e sigiliɓe battu o nani ko haal dow majju
le choix
cuɓaki sukaɓe rewɓe ardo e tewɓe nokkuje filla mum waɗama gan ɗu yii nder filla rewɓe gatta juuɗe muɓɓe har ko darata laabi durwa joƴƴinde hakkillo fukkingo e kaden du yiilaaru firta koye himɓe dow golle hirñere e ɓiɗɗam bonɗako cukaɓe rewɓe hewɓe du tawaka nder woji ɗi fo tawe duude en daari eɓe lintowe yaade yeeso nder mawɓe jaamu denne nde cukaɓe rewɓe gaɗanama ekkintinoje lobbe ɓe ñeña jaango du ɓe mbawan jaari yeeso durwogo faa ɓe jottinamo to yiɗa
yo laawol noon ko hokkoto sukaɓe rewɓe laatiɓe horeɓɓe leydi agadez keɓa ka en du konda ni wadda mballaga muɗum en mosolo heɓe yaade e caɗale ko tawa e nder région on enda
effectivement
hawrine de hawrine no demin keɗino waɗe illako ɓoyi min keɓi du min peccidi himɓe anne ɗum nafimin du miɗo miila du komin ñemminanɓe min gadda balla amen mosolo saɗormaji agades région amen o heɓo
sukaɓe rewɓe woɓɓe laatiɓe hooreɓe noon endan wonɓe le région ji keddiɗɗi leydi Niger ka en du konda heɓoan nde ɗo jande e tindi ɗi endan e dow haala gota ka endan yewno sigiliɓe ɗum ɓe endan kaalir
Aissa haɗin kay ko arteji ɗo ton enden ni nder huɓere gaya fedde sukaɓe ummatore de enden ni gaɗi yilaru firta ko e rewɓe banguere de enden ni dow noɓɓe kawjoro buuri maɓɓe ganni hande nde en daari nder coureur de enden ni nokkuja kewɗe ñiɓama to buuri waddete hawre den ko otte yaaru foy en kettino ko fadel alu waddi firta eɗen ngal fulfulde
seyni madougu hoorejo groupement sukaɓe ummatore quarteji o wi ñiɓugol nokkuto mbuudiji wattete e faande pertugol ko e himɓe e dow fillangol hun noon ko laati aadi noon yaade e maɓɓe
sakadir effectivement
eɗum tawa nder laawol waddude mballa harto filla laaɓal o fande mburi bangueji jeɗen no jii e weccitade nokku fuu dow laawol min keɓam nomin kawririndi nokku ngootu
sel anduma
rewɓe yoyɓe nokkuje goɗɗe ko waɗi fotti e tindi ɗiɗo kamɓe du wonko ɓe paami dow majjum sanne
wallayi inchallah irmo
wallayi nde allah jaɓi min darto ƴewude nimɓe banguere nde min jardotako e majjum du woɗi min darto moƴƴinde banguere nde
hanne ni baa yi ama ɓoɗɗi no goodi to hana banguere am gam no wodi to ɗo rufata buuri kasen remoɓe no gaɗa e umfani immamayri
caggal ñiɓol nokku to mbuuriji ɗi yuppete ɗo koarteji koɓe gaɗi kamɓe sukaɓe ummatore ɓeɗo eɓe aadi gase ndan ɓe gaɗan nokku to mbuuriji yuppete dow keerol boli gonɗile banguere nde fuu
nder sigila mo ɓe inniri kandi e leadership aide mantora sukaɓe ummatore rewɓe goduɓe ardagal ɓe cirike waɗande bannira e maɓɓe rewɓe ekkintinoje ɓe duuɓi sappo e joyi yaade sappo e jeeɗiɗi ekkintinoje ɗe ni ɗe puɗɗa jeenayi yaade sappo e joyi lewru ottu hitan duɓujinaɗiɗi e lasso e go'o ɗo nder huɓere ñamay
Aissa gaɗa ekkintinoje ɗe ɗu ni hano noon Nafisatu Hassan Alfari ardiɗo fedde comité o enden ni haaliri ɗum ni ɓe laatoyto ni ko ñemmine ekkite en kettino ko hawwa mamman waddi firta eɗen ngal fulfulde
Wonaano tefe kaw woni joƴƴinde sigile ekkintinol gootol caka cukaaɓe rewɓe kawtuɓe ir janndeeji gooti e no watta ko ɓe koolo ko e maɓɓe nder golle ma. Kaden du iɗum tefa ko watta heɓuɓe ekkintinooje ɗe hanne baawa jaangu ekkintinde cukaaɓe rewɓe gon. Min ƴame cukaaɓe rewɓe binna ko e muɓɓe illa go o lewru juin du dow wecco internet gon gomen joƴƴini binnol gol endan waɗete. Nden gaɗa mum min jowtida he maɓɓe min tawi ko min cuɓo natowam ɓe ekkintinoje ɗe.
Aissa nder yewtere pinndunol meɗen hannden ni en gaddan Tariq Ahmed duuɓi laso e tati ni burtiɗo noon fa hannde jannde lokkol to enɗen ni nder huɓere arlitude enɗen illa no fanɗi. Hannde ni on ɗon imo waɗa adeyde ta gam heɓude ko humti haajuji makko. En kettino ko Habibu Garba lildo ko firta e ɗengal Fulfulde.
Laaɓa ɓanndujo joni darnde ɓurtunde seeɗa o wiitakene Ahmed Moussa kanko en enɗan ni ko alaaɗo noon enɗan nder gallure arlit. Ahmed o o fuɗɗi gollal awƴugol adeyde ta o enɗa illum ko ɓooyi sanne wakkati mo wurtuno lekkol hannde nde enɗan ni o mowna mo ndaara no joƴƴinirto koreji makko fa
wooɗa.
Fadde miɗo naata e gollal Kabu Kabu lekkol janngannoomi mi wurta kina kalasi 6e ngam jonde ɓolum wooɗa ɗum waɗi ko abba am wi mi tefa gollal ngal ngammi min ɗo naatumi gaɗol Kabu Kabu to miɗo heɓa nder mum. Amma kuungel aranel cuulungel kam woni mi heɓa wallude saarooɓe am. Miɗo eela Allah du hokka kam mi dewla nder majjum.
Baako tawaɗa kanko Mohammed o enɗa o laatake jiɗaɗo sanne kanon woni golla fo heppata saɗol maji
ɗo.
Feynde miɗen keɓa caɗale ley jemma on non wakkati jippaaki polisiji ɗin dow ɓoggol noon ɓe garta falaade nimɓe dow laawbi. Gooduɗo ɗerol emo wala ɗerol fuu ɓe mbitana seynde ɓe nangi ɗum. Komi goni ɓe nde kamin ɗum hegaaki fey seeɗa ngam wona kamɓe coodanimin motey ɗen miɗen gaɗa Kabu Kabu.
Higo makko Ibrahim kanko Mohammed o wiyayna o waɗi dukondan ni coɗodir hakkunde makko ɓe o gollonto ɓen endan.
Se ngonga o neɗɗo noon koyraɗo e ceyiɗo du kondan woɗi imo yiɗi nimɓe du sanne imo waɗa gollal makko no haniri. Woɓɓe seno mburto ko garti no kokka buuɗi keme ɗiɗi buuɗi keme nayyi buuɗi keme nayyi ɗi e hooremum kamɓe kokkirta defire wuuro.
Ahmed o ni o wi hannde nde omo weltiri sanne ka non woni saɗɗore mon omo yiya ka wonno maɓɓol gollirde commune akkende ko laati himɓe hewɓe gollano to endan no goldanno e makko.
Aissa joni say naata nder fijoji coñinol ɓalli.
Harko darta fijoji coñinol ɓalli alarba jeena e lewru juin Congo Brazzaville heɓi jalorgal dow mene goo e ɓolum dow laabi siryade coupe leyɗe duniyaru hikko hitaani duuɓi ujunaaɗiɗi e laso e ɗiɗi.
Aissa latol ɓalgol enɗan ni ko waɗa toon enɗan leydi Turki caka mena Niger e Congo Brazza o enɗan ni kam woni latol ɓal ɗiɗaɓolgol nder mum fedde menade enɗan jalorgal heɓa dow mum gannde en daadi ni Gambie latidino e mena ɗiɗi e ɓolum. Nden ne mawni warore de duni fa hannde mena no haani tittinkino noon wakkati latiɗota e sillimo Guinée Conakry.
Ɗo ɓen kantani o habaruji amin ko sukaɓe ummatore mi yetti kettinaki on kettinimin ɗo en jiiɗi hettinago habaruji o ño on dow la RTL tati ɗiɗi mo ji on joɓata buuɗi bagoto sege ciire gode mo fiyari.